Geze mukandigache anukure iwacu kandi Yehova yabanye natwe mu rugendo twakoze kubari Yehova dukorera bituma dushikama dukunda abavandimwe bacu kandi rwose twunze ubumwe twese
Yeah, baby.